king son mejatika aivobo ngo nadobero bulungi bomwana kino te chantu alira banga olala bechikula kyo mwana nentia eh muline mba yalina lulungi womwaka ngera taoneka kutunza nechapa ngera bomala male sawa eh osigala mwa obugambo mukutu muno bwe yayogera ndoboozi ye mu mutwe mwe yasigala kosa n'ekikemo ky'amasetala natya kuswala okwagalanga neyakwegombedda abaala babe balumu amaaso bateke kastoli wange nze kwagala siri kusuula omulungi kalala nzina engalo siri kunyweza siri kujajamya abantu bwe batubuuza tetubyegaana tetukyekweka bebi kacyoli wange kati wanomunage yawoki ekyobulungi yekifo yakwata kyakumwanjo n'empisa neebaza bamaama abamuteekateekera bakola kyatendo nga yadde olusa akolamu olwejo netomunenya abalungi bwe baba batyo cekinga akukangamu olusi bwoba olookinza kukwata mu fyuzi ebigambo bibula olusi kuwawa oluwa alina bingi ebisikiriza akwata ku mmandu so n'asika ati nzenna ne nserebera yankolako mukwano nze yambala yankolako emipango nasigala ntyontyo omukwano gwamenya gwakira n'ettonto nze kwagala siri kusuula obulungi kalala nzina engalo siri kunyweza siri kujajamya abantu bwe batubuuza tetubyegaana tetukyekweka bebi kacyoli wange ono nalina akalafomula omusayi nalina akagukenenula eningo noneyadika engula noneyabika enkuba obugambo mukutu muno bwe yayogera eddoboozi ye mu mutwe mwe yasigala kosa n'ekikemo ky'amasetala natya kuswala okwagalanga neyakwegombedda abaala babe balumu amaaso bateke kastoli wange nze kwagala siri kusuula omulungi kalala nzina engalo siri kunyweza siri kujajamya abantu bwe batubuuza tetubyegaana tetukyekweka bebi kacyoli wange.